bien sukaɓe ɗon mbawitande mani fo e mangal muɗum Ousmane Niali Boulen keeɓi kiɓe sanne en jottiɓe dukal ɓe mbawitande nokkule ɗe fuu hono gonɗa toon
jettoje Allah Oumar Way Gallo
kiɗa hande nde
noon jaati hande wona julde noon ne wajibi noon
jaati wodi sabi nde jamade nde fana welti wattu junggo ma yaade mboso sabi de ko watte hirade hana junggude
e noon jaati no mbiruɗan e Way Gallo hande yo julde noon hande no ɗo boma ko ɗo fayotade nde kedde leydi meɗen ndi sukaɓe jokkoɓe koltiwide jambinan jammago o e garan keɗoɗenɓe dow kabaru mini mag e garan kaale haala yoppugol médecine ko ɓe mbiyata systéme numérique clausis en keɗotoɗo saabu heɗi noon les journal ngal kabaru haro calɗi ASMA nde kañum heeɓi coupe ballon rewɓe
kono wori a ñaami te o sannede ousu
walla alhamdulillah ñamama seeɗa ka jokka
voilà ko puɗɗa matude toon
tafo gaye
bisimilla e mbiyan tan le kedde leydi ndi sukaɓe ana gonde yembinde toon wattu joni hono kabaruji ɗi wori toon
ayi noon jaati no mbiruɗa noon yambereji kay ana gondi e wadde jokka fa ɓeydoreɗen faam keɗɗen ko ɓe sukaɓe jokkoɓe kolliti wiide
jamma ko caggal kiraɗe mi gandam jaltan min jahan restaurant yarde boisson yewtude seeɗen fadane ruttade saabu jaam jamɗeɗo hani hinnade minen kay heeɓe fof min ngalana jammako ɗum keɗoto galle tan yewtude hakkunde amen jeune en yarde boisson ngaji lelade saabu ndenagolel ngallumo nde dartake jammako mi gorom yaltan yaade to esiraɓe am e kaña guiraɓe gorom fa wattu fajiri min gartata jammako minen jeune ɓe kay min ngala heeƴo hertago sowona heddade li galle ƴakkude tew saabu e ley ñalawma foof golle min kinnino ndenno fami nokku min jaata
ayo fa hande en kalan sukaɓe jokkol wonɓe li kedde ley ndiduɓe tipitiraka caggal de ousu
eyyi noon jaati Way Gallo ƴiwde kitta ƴaɓɓorade keñoɓa yettade segu ɓe sukaɓe jokkolɓe kolliti wiide bel nan ley nokkuji mumɓen ɗe yogaɓe mabɓe Way Gallo kolliti wiide gaɗɗan ɗi yambireji yalla ana jiggita sukullaji mumɓen yogaji keɗɗen koɓe mbi kuhan jara du faccitago Mamadou Sama Segu
yo iddi layya jokkolɓe maliɓe natoto ɗum weltade ndenno yo allah hinnade ɗum e jeggitinde seeɗan tiyallaji ñande foof ɗi jeune en cercle sébécoro li laamu kitta landini jammako o yewtereji yo hiroji jimi e boumi artiste en haroŋaji ɗum na sarta hande e ley ngallure nde yalla yewtinde jeunesse o to segu toon nokkuji yewtereji ñakata fe jama wonande kamɓe jewtoɓe ɓe kikiɗa ko palmere e binguini jewtinan jeune en segu conseil goɗɗo ɗum na sarta ley nokku lolli ɗo jardin tamtam fa hande e ley ngallure nde toon ɗum sukaɓe na jeeli jaati hinnade yambere nde no fewiri ɗumen segu jaahen keñiba ɗo jeunesse o hettina fe hoore muɗum sere banggal yambereji iidi layya e ley nokku kawrotal ngallure nde yambereji kewɗi na sarta wonandi kamɓe heƴaɓe laamu ɓe ɓe wi fedde sukaɓe ɓe imadaraji kewɗi na hanni waɗede kikkita ko e balɗe garoje ɗe wonandi kamɓe jeune en ɓe ka noon le nokku jogaji leydi ndi ana tiiɗi jokkolɓe mbawa hinnade yambereji ɗi saabi ti allaji ndenagu
sen kaali kabaru julde dow usu waji ɓe en kalan hono warnaɗe ko sukaɓe gattade
aya noon jaati e ko wiyeteɗum boro e fouru wiide kañum ɓamata debbo ñande yiide saabu jiɗa fo ɓuuri haɓɓitade dow kabaru koltagalɗo
kañe mo tunna fo antitta pankoro kañe garɗoɗo fo dawa anditinde de usu
noon jaati allah waɗi ndenno sukaɓe jokkolɓe mo jiɗaga fo ɓuuri haɓɓitade jokka kabaru kadle ɗe mono fof ko horsini jogaɓe basin jogaɓe jine jogaɓe boɗi aya jokkay fa ɓeydureɗen e faamu keɗɗen sitta siɗiɓe e fatmata mayga
le guenni kuccala fa yettade kay sukaɓe ko heewi cuɓkin kadle ɗe hani wattude le ley julle magga jogaɓe so basiŋaji yiɗi woni hollituɓe kañen ndu yiɗa basiŋaji
jeune ñande julde ɓornade basin ɓurani kam mi soodi boɗi e kañe t-shirt marque gucci ɓornade vacci ɓurani kam saabu ɗum fina tawa mali e kañe afrique fou
ou africain
cuɓagol kadle watteteɗe ñande julde ɗuɗo yiitama le guenni segu to sukaɓe jokal woɓɓe fayottade le wuddu leydini ga ko heewi e mabɓe holliti kañ en mbinaki soodde kadduga jaati le nden julde
ñande julde ɓornoto basin en lobbo gesnaire fa woɗɓe fou jetta kam segu ga enna hakkude bandiraɓem basin mo ɓornotomi on miɗi yiɗi tawi hono mum wala sukaɓe ka basin gesnaire ni kani ɓornade ñande julde saabu ɗum woni e sanga wakti joni o
wokko jordi
soni basiŋaji ɗi kay e vacci ɗi coggu muɗum ana tiiɗi hono guude ko entreté jiniŋaji ka e boddi nandan muɗum sukaɓe jokalɗo yogaɓe ɗi ɓuuri yiɗde homo fof ko yiiɗi e kaddugal
ɗum naɓata yewtere meɗen minimaga ayo usuɗo kabaruji puɗɗatɗo haali kabaru hono koɓe noddir clausis numériste to janggoɓe dogotoro yaku woni
jande université fuɗɗiti 2022 2023 faculté médecine holliti wiide yoppitan o systéme
wattu joni sukaɓe wonɓe tonɓe hakkillaji mabɓe ana pecci sanne fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé
sukaɓe janggoɓe dow jande dogotoro yaku imuji mum en no waɗirte fa ƴaɓɓo yaade yesso ƴaɓɓama kaddi makko andama non hollitiri wiide kanko professeur Youssouf Toloba horejo DR goto le suudu janguirdu dow doktoro en bamako don lewi mako gollo dato lati sababu hewde fa jabbito sukabe jangobe le dudo sudu jangirdu dow doktoro en
le system
numerus clausus ana fayu do jande sukabe jangobe medicine misali joni so sukabe kebi bac e mbaye warde ga en fa e yimbe ujunaji tati ga premiere ane medicine kaso time den kaja yimbe temen nayon so min koji ben heddi be fukeddoto
le 2000 e quel reste
sukabe jangobe le dudo sudu jangirdu dow doktoro en ka hakkilaji mudu ana fecci bangal darnude system numerus clausus o lewi yogabe dun ka waran sultinde be sanne wobe du ana mili itude dun to waran waddude kiryanta ko kan yurku yurku le sur jangirndu
jibedi ke sen bon
so wa wiide dun hakkile lob dubi nay ngammi ga en hikkam de hani wande 4eme ane ka kamari numerus clausus o fa joni 3eme ane ngommi mi de mila dun wana hakkile lob sabu dun way latade sababu so suka be kebi bak mu en mbawa warde jangude ga en so ngonga o minka dun welali kam sabu dun latto sababu rafi golle hono be cuwirta yimbe be heddere mo en na heddere andal mi de mila dun wodi sanne sabu min tampi ga en hitande fu mi ngadan e exercice ngaji concours ngaji e kanye kulleji goddi kasi
de concours pitu
mi cintinde tan wiide gollo datol won jokkete en ngol le imagol sukabe jangobe jande doktoro yakku yella abe keba iure class go obo yaade class dido ba
fanden kala hono kabaru jande de Ousmane Niali Buli examen ngaji timmoji le leedi meden di
timmode hitande examen ngaji ngatedi betti timmi alkamisare jabbene de bac technique et professionnel an kani wadede alkamisare sappo e nay lewru juendu e bac jaati hore mudum watte altinere sappo e jetti lewru juliendu
kala wattu jono kabar ati politique be collective de sediawo imini jukoyde fewde leedi maldi dina le tati lewru juye jabbinondu usu
ay on non jaati baro o kabar weli sanne suka bi jokkolbe wombe le kedde e leedi meden di
dun nabata wattu jono hono kabaruji ko wodle kikida ko to suka be kani gandade usu hudum atanda be ton
ay yambere jetto berde ko Carrefour Tabaski ana wonde wadde esplanade Palais de la Culture ibawan an han yambinde dun handen sam julla kanyun an hani tawede place des cinquantenaire wattu 20h
ala jango solado jabi kanko safi jabate e momobe tawete nokuno dert Palais de la Culture malake do waran tawede nokuno dert place cinquantenaire dun nabata en birki sembe chandi en politique wiide do kabaru wiide pudabda hali hono kabaru final coupe du Mali wattu jono roobe hollitinde wiide on wadi li alkamisar jaddo non de usu
e non jaati coupe jaddo bo banon rewbe Mali AS Mandé tapi Super Lion PBN 1-0
fande kala hono kabaru birki sembe celdi wattu jono fiobe ballon juude be holli taw wiide jaddo mabbe kay jaltinama equipe nationale usu
e federation o hayfi be joueur installé fide pide ngadade Kigali le leddi Rwanda match ngaji didi yel tingol yaagol mondial 2023
tambe sukabe jokkolbe be collectif wiide dum won jenaariji mabbe won ko be dokka ko so be celli gollude o do golle
ay baro kambe andimbe kabaru ballon e collectif dum kay wana joni fuddi wattu boydo joni hono o tidalla ana mate do kabaru basket leedi meden di
fande be do andame kabaru fiugol ballon usube collectif de gebbe fana kani juddinede kalda kawra kedde mo ko Drissa Nyono ko mo sifido
so
yewi gidi hitane 2013 ne fiobe meden be hokkam haddeji mabbe ko be hande mudum gaddo e tawde fu won haddeji mabbe goddan ton ko heba ka yoba gale o wadde habi ken jaati yalla haddeji mabbe ana hokkebe do woni kalsi mabbe han hebde le eliminatoire ko buji mon wada don ministre humnido kabar firre ballonne kany hokki kabar o fu edda mudum federation malende football ko hollitibe be te dabiri fu hono di torraji hontirse be han famtune jamare de kulli fu watte le def firre yalla yima ana fam ko wonde ton do yo hono watere ko natto sabe handen hunjude gubal mede fiyanga ballonga yarre yeso nyalat e waran le firre ballonne
figol ballon don sukabe ngala duddi sappo e jeddi ko wonde wadde nokko no dirteed o malegalé leedi Espagne de hollitindi sukabe mali be ka do jaltinama de usu
e non jaati kade e mali be jaltinama 8eme de final be sukabe jokkobe ballon tapi be 76 kambe 58
ay wa hono beten wattu jono woni
tane baggu se weli fu ya
yeri bi len sona dum tan dum seko to usu do kadde ki gida hande do kabaruji be sukabe fodi be jafi no kondo dandir no do e ser yo tremen non dirteen tout so grande e jamfa nokko no dirteed so musa lambda. Thank you.